batusasudde mukama singa ebikolwa byaffe bwe biri abadde mwesikwa mukama bambi abadde wonki tuli yenze neebaze nti omukwano gwo ayi mukama yenze nsinze ntya okimanye nzimye ssebo
Tumble.